mudane madaxweyne runtii eedeyadan ka faraxsan geeg aniga ku geeb gala daahfurki manhaj ka koonfur galbeed baxda wax barashada diyaar idii furu hadii aan ku geeb gala eedan ka faraxsan ee runtii taas mayba xaqii idaayse talaabooyin ka hormarka leh oo dawlad goboleed koonfur galbeed ay ka talaabsado haydii idaayse madaxweynaha may karaan kaga maanagay ana ta safar may ku kooy udura ku kooy meel may ka daahfurnay daraad jaamacad oo arida jaamacad caalami international ee yameel ku furay runtii madaxweynaha arintaas galgan loo jeesidi sidanka dhaqsi badan markii la sheegay arday ADAT yarantaas galan ku jeesiday aan la dhawaay wasiirka nasaas oo kale eedan ka mahadnaga madii gudoomiyaha aan sheegay sa ku diiray waay ma hanin hel saaray wasiir oo wasaaradda kale ku socday wasiir ku xigeen yaa si wakiil oo ayay xafladi sanad guuridii yaa iska toosan saas daraadii arinta kasta ariri noo ka nagatay marka wasiirki beelo roogay dawlad goboleed ku socday oo siinaha wakiiladi marka taas may baga toosaasayni oo deegaanada maaragtay yadaa dawlad goboleedka madaxweynaha cusub adaarday xalsan maraw talaabooyinka la qaaday oo dhinacaas ah amba hadda dhismooyinkii horumarka aan atamada aan seedi boqolkii kumada xaruntiis gobolka ee almada hadda ku duran xamari xarunta gobolka runtii may ku bilaawday dhismooyinkii horumar talaabada kor iyo kumuqdi